kama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umeswama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.
Ebu kata.
Kama miniskati ya K-Street.
Kata.
Kama nauli ya kesi.
Kata.
Kama sword ya mashete. Au kama mguu ya kadenge.
Kata.
Kama keki kwa birthday. Au kama sacrament on Sunday.
Ina go down.
Kama bay ya hoka down. Vile mademu zitoka na umestand. Kanyonyo za adole. Yani kama vidole za ondole.
Lakini cheza down.
Hey down down down. Juleo ina go down.
Mama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.
Umeswama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.
Cheza chini my boy, that the best thing. Move so interesting, your body stimulating. Necessary noise, king kaka. No time fi wasting, we jumping from the best thing. Kujana wa they, kujana madem. Cheza chini my boy, as M&M. And a Z a Z, washa fire with the flame. Moto, heat dance, yo ya watoto. Kulala leo, we, ndoto. Ebu, pause, kidogo piga photo. Chini, kwa chini, kwa chini, hadi jasho. N-A, Z a Z, Z, Z.
Mama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umeswama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
No say that she understand when a boy go crazy. Oh she wind up her waist, she no lazy. My pissy water wanna cheesy too daily. Enough of them what they call you baby. Hear me now, love tell me not go step back again. Oh she bubble up, yeah, turn out a 10. She rule the dance hall, other girl can't stand. Aki chela chini, aki enda kusini. Ni yeye tundo anatisha. My pussy chuku badilisha. Paparazzi piga picha. Na maheta wake mambo kwisha.
Mama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umeswama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.